kijambere Rwanda rw'igikundiro n'igitinyiro Butaka buteye imbuto zitaburumbira Doru waguha zanumye kukundira Ukoranye abato n'abakuru Mukorane usinyize rugira Niwe wagukuya haga Kandaza kugeza ni yeza Nishimye rikwidura singiza uhoraho Imigisha yiwe na uzayikunyaga Kandashimi mana ya wila gukomeje Kandashimi mana Kandashimi mana Yagutatse gutana gutoni ubaye ubukombe doru ayitego agakiza kawe niko kazakizisi n'umwanzu kugenza zaguhindukira mama ukoranye abato n'abakuru mukorane usinyize rugira niwe wagukuya Kugeza ni yeza Nishimye rikwidura singiza uhoraho Imigisha yiwe na uzayikunyaga Kandashimi mana ya wila gukomeje Kandashimi mana Kandashimi mana Shimmy.